dancing in danger, danger, danger.
That's Atali,
hey Atali,
hey Atali,
hey Atali, Atali, hey Atali. Who you dancing in danger? That's Atali.
Maddy, Maddy, you dangerous. Nime soma Bible ya fisi paka page ya last. Dislike mbili YouTube ma hate alas. Niju dames au kwangu ni madame ya last. Atali, eh, Atali. The council tuna rice, wali. Na tunatembea Africa watali. Wengine wana imba pupa fali.
Uyu dames ni moto. Bile anabugi minade kupiga mboko. Cha cha. Uyu dames ni dangerous. Nikiteki digida na kuwa manales. Asome kwa koka tukune kamboto selfie. Wane wandu tukunde kasota kathidhu. Uyu dems in dangerous. Akofete ase mwenye eye class. Ai, ai, jitungoli. Nikiteki miwani na telemanga. Woi, kusituka vani tabi angwatilo. Yuko ituka buba na kanzo. Kulivoka. Uyu dems in dangerous. Dangerous, uyu dems in dangerous. Dangerous, uyu dems in dangerous. Dangerous, uyu dems in danger. Danger, dangerous. Atali, eh Atali. Atali, eh Atali. Atali, eh Atali. Uyu dems in dangerous. Atali,
uyu manzis in dangerous. Sicily ana fight global warming. Yo panda miti na kipanda miti apendi akiwa chini. Anapenda juu akienda juu chini. Pia anapenda chakula anadai kushiba. Yo kula kanyama anapenda tumbukiza. Chezo kasarani ile niliona kwangu. Usiku majirani walijua jina yangu.
Danger, danger, dangerous. Mini kid K, yule Charlie Fabulous. Kama kawa, I stay fly like mabawa. Ngoma ni ugonjwa, kanso ni dawa. Hatali, hatali, mini yule Charlie. Kamanzi ni skuma, kikeni ugali. Mindio nyama, chumvi na kachumbari. Kangoma ni chai, basi mudio sukari. Hatali,
dangerous, dangerous. Uyu dems ni dangerous. Dangerous, uyu dems ni dangerous. Dangerous, uyu dems ni danger. Danger, dangerous. Hatali, eh Atali, Atali, eh Atali, Atali, eh Atali. Uyu dems ni danger.